Ate yo Road Development Center yevudio ne saba parliament eyongero kwetegereza erebe kama nyigewa omulamuzi wa court yento akulira balamuzi ba court yento bamuyita chief magistrate ne court yosako abalamuzi beddale erisoka okubanga basobola okukola ku misango egisoba mu bukadde bw'ensimbi kikumi n'obukadde bikumi bibiri. Bino bagamba nti singa obuwayiro buno bunaateekebwawo abantu bano ne bongerwa amaanyi kigenda kuyamba nnyo essiga eddamuzi okubanga kikendeeza ku bungi bw'emisango egikandaaliridde. Bino bibaddewo ng'abakulu bano balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamateeka ne Paalamenti nga kaseera kano kali mu kwetegereza ensonga z'okukola ennongoosereza mu Magistrate Amendment Bureau ey'omwaka 2026. Ekirowoozo kino kigambibwa nti obukulembeze obw'okuntiko wa Road Development Center bwatunuddemu era ssentebe w'akakiiko kano Stephen Baker Mugabi agamba nti ensonga zino singa zinaaba zikoleddwa zijja kuyamba nnyo era n'abakulu abava mu yafeesi ya ssaabalamuzi beetaaga okugitunulamu. Ate yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamateeka n'okunoonyereza ku Law Development Center Paul Mucheebi abuulidde ababaka batula kakiiko ka Paalamenti nti ekirowoozo kino kigenda kujja omugugu ogw'okwetuumako emisango emingi mu kkooti enkulu naddala nga batunuulira ensonga ezimu ezeetaaga okukolebwako abalamuzi b'eddaala erisooka ne kkooti ey'eddaala erisooka. Era agambye nti kino kijja kuyambako nnyo okuyambako essiga eddamuzi okubanga livumirirwa naddala ku misango egyetuumye era nga singa linaateekebwa mu nkola abeemulugunya bajja kwanguwa okufuna obwenkanya mu bbanga eritali wala.